papi.
Yeah. Nansing, yasema senye menia. Enya piyongu amesa painyoma. Mwenshe nanduru sisi ya ni mnanakuma. Yase kwa kuhushe dodo ya kini uliva. I wish I had somebody that I can just run to. Suwebini fie kwa kuwa, I find my own food. Post on, bloody ene bala bala. Whichever way my air ready, I just want to hammer. It's here free, ni ya begu ebre. Minye di ene wanwe ya wanua kutiala. Ene ya etire kome, china ye beti sala. It's